kwele Abanga nenga bo Isintenze zamangakiwe
Bati mimi, ufuna lalikloyana, akana luto Sing. Chigiluti pushale ntegesile.
Inde mnandi ya pemba, inde mnandi ya shera, inde mnandi wangishi mina uzungmalami.
My, what's the one night? Kodwa nginawo amandla okusimela, ey, kuyisiphephelo sami, kuyisiphephelo sami, kuyisiphephelo sami, kuyisiphephelo sami. Anginawo amandla okusimela, ey, anginawo amandla okusimela, ey, kuyisiphephelo sami, kuyisiphephelo sami, kuyisiphephelo sami, kuyisiphephelo sami.
Yes, but you're not a good one. No, man, he's empty. angazi nami utholaphi sando sami. Mina nawe sidalelwe nesando sami, ngikuthanda kwangempela maZuzu. One thing I forgot to say, you and I will become the same. In this life, baby, going far.
Bongo bafetje pila na bo bama.